Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo.
Cheka na hawa makoro wakilisha ruka katisa kasoro. Mina waliza kwa giza totoro. Nafanya madoro, anakuja na follow. Na kani kosolo, na beba godoro. Kichwani watoro, wanajua viporo. Show me the world, na vosholo. We taking back on the shit, we go lolo. Cheki kwanza, nime kuja poteze. Kidundo na chezo, nikuso na weza. Nidisha negeza, wakate geneze. Ti oh no, mwana squeeze ya na cheza. Hika maoda, minatekeleza. We paka poda, minataka feather. Sina watoto, sitaki dekeza. Na ukini chekea, na weza kumeza. Nona kwa ukicheka na nyani, utavua mabua. Mwana shapasua. Nika unajua wana changa nuwa, mina changa luwa, mina panga ruwa. Nikisanga nyua kama chanda ruwa, mina wapangua. Na nakara kamua, tamfani wa mua. Seme tinaringa sabu nisha mua. Wana tuzia ujinga na tutaki kujua na ye.
Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, si cheki cheki kama kipala solo.
Shaking out like a jockey, smoking trees now you cocky. I ain't f***ing with the poly. Now you ain't sticking out on a car to me cozy. See, I need a space, I need a privacy. Meditating, I gang a legacy. A man who's sick will never go to sleep. And you're on a conscious pill of prophecy. I teach the niggas lesson every day. I don't check if they go hate anyway. Suckers never ever roll with me. When the car will keep your care in front of me. I'm in a battlefield, so I'm never chilled. And I'm finna kill all my enemies. Got a lot of skills, none of tuck up meals. Nigga, you can take all my energy. I mean, feet now, when I work a feet now, when I take a feet now, feet now. I do what I feel now, shaking on my key now, watching out what Zima, my skills in the pre now, watching what I steer now, fuck off your they gon' see now. Trisha cool what I see my, talking to my G now, talking to Kishima, Shima, Shima.
Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, si cheki now, solo, si cheki now, solo, si cheki, si cheki, si cheki. Solo, si cheki now, solo, si cheki now, solo, si cheki, si cheki, si cheki.
Nakimbiza mbele siludi beki. Watoto wana ni peti peti. Na kaza buti si cheki cheki. Wale majama ni feki feki. Wana ni tisha si tetemeki. Usiku wala si wewe seki. Ndo kwanza na lala na mama lao. Kimwaga maji na kupiga deki. Kudadada deki. Vita ni vita mapigo mazito. Tasema na play picha la kiveti. Mikalatasi kibao. Michano kinona kama bingwa la kubeti. Tio machisi kibao. Mimoje wao. Ile nipoteza vieti. Nkichana na chana utamu. Tamu utamu utamu. Saluti kwa Niki na Joe. Huku ni so. Wana shenge cho, wakali wakazi hizi. OMG, yeah, you already know. Vita barida barafu, chafu watu ondoe kali okali eko. Sene matozi af chafu, zingwa 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 okali. Oh, kali ndo, kali ndo.